sure it's another day that the Lord has made it. The weakness of network shows how wicked we are before the Lord, but even in the weakness, the Lord is praised and magnified.
Kufoka kwa network kumene kukuoneka kwa kulumikizana kungoonesera ngakhale sokufoka kwa ifeyo pamaso pa Mulungu mmene tilili ochimwa komabe musofoka zomwezo Mulungu akuyenera kulemekezedwa.
Because all we are sinners fall short of the glory of God, but because of the richness of His love, He that He loved us, He died for our sins and purged away all our weakness.
Chifuwa kuti tonse tinachimwa natikhala operewera pamaso pa Mulungu komabe chifukwa chakulemera kwa chikondi chake iyeyo anatuma mwana wake namafa mmalo mwathu ndi kuchosa zofoka zonse.
So let us go back to the book of John chapter 18 that we have been in.
Ndeno tatenti bwereni ku buku la Yohane chapter 18 inaweza kukhala tili mmenemu.
And today we'll go on verse 20 downwards.
Ndipo lero litikhala mu ndima yake ya 20 kutsika pansi.
So, for us to have a good picture of verse 20, let us go back to verse 19, whereby the high priest then asked Jesus of his disciples and of his doctrine. So it is very amazing to see the high priests, those quote to be believers, coming to Jesus, asking Jesus about the doctrine. But these guys were the people that were known that they know the doctrine of the Bible.
Ndiyo ndi chinthu chodabwisa kwambiri kuti akulu ansembe amene anali kudzitchula okha kuti ndokhulupirira ndowodziwa mawu a Mulungu akubwera kudzamufunsa Ambuye Yesu zachiphunziro chimene anali kuchiphunzisa pamene iwo okha amadzitchula kuti ndi anthu amene akudziwa malemba.
This fully shows that the doctrine that these called to be priests that were preaching, teaching to the people was not the real gospel that is revealed in the scriptures.
Umatu izi zikungoonetserabe kunena kuti ndiye kuti chiphunziro chimene iwo anali kuphunzisa anthu amene anali kutchidwa kunena kuti ndi ansembe sichinali chiphunziro chenicheni ayi chochokera mmalemba koma zinali zongochokera mmaganizo mwawo basi.
And here it completely shows that one can be preaching, speaking about the Bible, but if Christ is not revealed to him, he's not preaching the gospel.
Ndipotu izi zikuoneserabe kunena kuti ndizotheka munthu kumalankhula mawa Mulungu kapena kumatchimbira yekha kunena kuti akulalikira mawa Mulungu koma ngati sikunakondwerese Mulungu kuvumbulutsa mwana wake mwa iye ndiye kuti chimene amalalikiracho sichimakhalaso mawu konse ayi.
Number one, the high priest marveled upon the disciples of Jesus Christ that were showing the uniform from Christ.
Chinthu choyamba ndichonena kuti akulu ansembe awawo amakada akulaa ndi machitidwe kapena maonekedwe a ophunzira amene anali ofanana kwambiri ndi machitidwe a Ambuye Yesu Khristu.
And I'm talking about the uniform, I'm not talking about the clothes, but I'm talking the kind of doctrine preaching of what Jesus was preaching.
Ndero ndikamalankhula zakufanana sindikungolankhula za zovala ayi koma ndikulankhula za chiphunziro chimene Yesu Khristu anali kuchiphunzisa kuti chinali chofanana.
Number two, the high priest wonders about the doctrine, the preaching that Jesus was preaching.
Chinthu chachiwiri nchonena kuti akulu ansembe awo amakada kwathu ndi chiphunziro chimene Yesu Khristu anali kuphunzisa.
This fully shows that the teaching, the preaching of that Jesus was preaching was very different from the preaching that them had.
Izvito zvikungoneserabo kotheradu kunena kuti chiphunziso ndiuthenga umene Yesu Khristu anali kuphunzisa zvinali zosiyana kwambiri ndi zimene iwo akulu ansembe anali nazo.
If you are preaching the Christ of the scriptures, the crucified one, make sure you see the difference because the Christ of the scriptures is not known by many people.
Ngati utakhala kuti wewe umalalikira uthenga wabwino uonetsese kunena kuti kusiyana kwambiri ndi anthu kapena ziphunzo za anthu chifukwa uthenga wabwino sumakhala olandiridwa ndi anthu ambiri ayi.
what differs in the doctrine is the Christ of the Scripture.
Ndiye chimene chimasiyanisa muchiphunziro chimene chichi ndi Yesu Khristu wa mmalemba.
The Christ of the Scriptures was nailed on the cross, and it's the message that we do preach, Christ and Him crucified.
Yesu Khristu wa mmalemba anakhomedwa kupa mtanda ndipo pamene ndi amene ife timamulalikira amene wopachikidwayo. Pamene Yesu amene anthu ambiri amamulalikira amanena kuti ndi Yesu amene ndiwophweka amene amakonda wina aliyense.
But this doctrine is specifying, is speaking about the singularness of the gospel to the peculiar people, the exact elected number of people worthy to hear this gospel.
Kumati uthengawu umakaoneseratu kusiyana kwa mphamvu kapena kuti kusiyana kwenikweni kwa iwo amene ndi anthu apaderadera amene Khristu anawasankha amene amawamva mawu kapena amene amawamva uthengawu.
So let us see the design and the pattern of the gospel that Christ was preaching, teaching the people. Let us just see how it was going.
Neno radia ntioneleni limozi kusiana kumene kunalipo pa uthenga kapena mau amene Ambuye Yesu analikupunzisa mmene zinalikuitikira kapena kusiana kuti kunalikotani.
Here is the tongue of Jesus responding to the question of knowing the disciples and the doctrine.
Ndiyetu awasono ndi mau amene Ambuye Yesu anakayankha pofuwa poyankha kufotokozera pa mau amene amaonesera kudabwa.
The time of Jesus was like this. I speak openly to the world. I ever taught in the synagogue and in the temple. Neither the Jews always resort in secret have I said nothing.
Ndiyeno tu Ambuye Yesu woyankha anayankha kuti ine ndalankhula zomveka kwa dziko lapansi, ndinaphunzisa ine nthawi zonse msunagoge ndi mkachisi, kumene amasonkhana Ayuda onse, ndipo mobisika sindinalankhula kanthu.
Why askest thou me? Ask them which heard me, what I have said unto them. Behold, they know what I said.
Ne undifunsiranji ine kapena kuti zvifanyani mukundifunsa zvinhu izvizi pamene ndakanga ndikulankhula ndinu ndipo mwamva nthawi yose ndikulankhula ndinu. Funsa iwo amene adamva chimene ndinalankhula nawo. Taona ameneyo adziwa chimene ndine na ine.
Which means Christ openly spoke his mind to the world in the synagogue, in the temples, to the Jews' resort, but the priests that claims that they know the gospel fails to understand the Christ of the Scripture.
Zomwetu zitanthauza kuti Ambuye Yesu anali kulankhula mawu ake kufotokozera kumisonkhano ya Ayuda, mumakachisi, mumasunagoge, komano anthu amene amadzitchula okha kunena kuti iwowo ndi Ayuda amene ndi anthu okhulupirira kapena kuti ndakula nsembe, sanathe kuzindikira chimene Ambuye Yesu anali kuchita mkulacho.
And here Fuller is showing that the saying of Jesus will never be accepted by many. Only those God purposes will hear the gospel.
Ndiponso tu chikungoneseratu poyera kuti mau a Ambuye sazalandiridwa ndi kuzinga ndi anthu ambiri ayi koma iwo okhawo amene ndiopatulika amene ndiosankhidwa amene ndiochepawo ndi amene azakamva uthengawo.
And it only heard by those God erected from eternity.
Ndipotu adzamvera ndi iwo okhawo amene Mulungu anawasankhiratu kuchokera pachiyambi dziko lapansi lisanalengedwe.
It is only heard by only the elect that whom Christ died for.
Ndiponso azamveka kwa iwo okhawo amene ndiwosankhidwa amene Yesu Khristu adawafera.
But before it is preached God to reveal Christ to them, they will be opposing and stand against the true gospel.
Koma ngati tusukuna komere Mulungu atabe kapena kuti ngatisana kwane nthawi ya kuvumbulusa Mulungu mwana wake kwa iwo, iwo azayimirira kutsutsana kulimbana nawo uthengawo.
But here there is a comfort that those the Lord died for, nobody will miss heaven, but will be drawn to Christ and hear and see Christ over the scriptures and its beautiness.
Komatu ichi ndi chitonthozo kunena kuti kwa iwo onse amene Khristu anawafera kulibe adzapayika ngakhale mmodzi, koma Mulungu mwini wake adzawakoka iwo ndi kuwabweretsa kufupi kwa Yesu Khristu ndi kuona kukongola kwake kwa Ambuye Yesu Khristu ameneyo.
Another thing, blessedness is on verse 21, whereby Christ says, only those that heard him speak know what Christ spoke.
Ndeno chinthu chinanso chokondweresa chimatalo.
So, there is a comfort to the erect because God will open their ears and they will hear him speaking and they will know the Christ of the scripture.
Ndiyo apaso pakuoneka chitonthozo chifukwa chonena kuti iwo amene ndosankhidwa adzasankhulidwa maso komanso makutu akuona ndi kumva mawu a mmalemba umu.
And if you are one of the people, one of the elect, you will enjoy the gospel.
Ndipo ngati ndiwe mmodzi wa iwo amene ndiwosankhidwa uzakondwera nawo uthenga wabwino.
That's why when we read John chapter 8 verse 32 says,
ndi chifukwa chake tikamawerenga mbaibulo mu Yohane chapter 8 ndimayika 32 anena kuti,
and ye shall know the truth, that is Christ, and the truth, the Christ that we are speaking, shall make you free.
Ndipo muzazindikira choonadi amene ndi Yesu Khristu, ndipo choonadi amene Yesu Khristu yo chidzakumasulani, kunena kuti Yesu Khristu adzakumasulani.
Fear fully shows that it's only Christ that sets people, when I say people, I mean the erect, free. But without Christ, we are in bondage, we are sinners, we are hopeless.
Ndiyedu ava, chikone serabu kunena kuti, ndi Yesu Khristu yekha amene ali na ola mulio ndi udilo kumasula anthu. Ndiyedu amene na kuzawa anthu, ndi kunena iyo kawa amene ndi omasulidwa. Koma kukumanga Yesu Khristu amene, tose, difo chima, difo mangidwa, ndiwe tili mgoji, tili mdende.
Not all people will hear Christ speaking, but only the elect. God opened their ears so that they should hear him speaking.
Si anthu onse amene azamuva Yesu Khristu amene azamva mawu Ambuye ayi. Koma iwo okhawo amene Mulungu adzawasegulira mapi akumva mawu amene woti azakamumva iye.
Because verse 33 of John 8 says, they answered him, we be Abraham's seeds. We are never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free?
Ndipakaje kumakamaona mundimayekese tesiri ya Yohane chapter 8 wakutena kuti, anayankha iye, tili mbewu ya Abrahamu, ndipo sitinakhala kapolo wa munthu nthawi iliyonse. Munena bwanji mudzayesedwa aufulu.
They had a boasting that is in Abraham, thinking that having the Abraham as their root from, they are saved ones, they are holy people, they are those God erected, those that hears the real gospel.
Ndiyedu Yehova makanyadira kumala nkhula zonena kuti ndife ya Abrahamu, kusonza kuti mayiwo munali matama, munali kudzimva, kumaona ngati kuti kubadwira kumbuyo ku banja la Abrahamu kapena kuti kukhala mbewu ya Abrahamu, ndiye kuti iwo ndi osankhidwa kale, iwo ndi amene akhoza kumva uthenga wabwino kunena kuti Khristu anabwerera iwo.
The problem with those God left to themselves, they always boast, they always keep their mind that they are a better.
Vuto limene limakhalapo kwa anthu amene Mulungu Atate sanadzionesere kwa iwo kapena kuti sanaonesere mwana wake kwa iwo, iwo amasiyira kunyada ndi matama ndiye amaganiza ngati kuti iwo aliko bwino.
But they forget and they don't know that we are all sinners and fall short of the glory of God. Very weakly, wretchedly, sinful and blind.
Chimene yodu samaziwa, ndipo ama iwala kunena kuti anthu onse anachimwa naperewera pamaso pa Mulungu, ndipo anthu onse anakhala onyasa, onunkha komanso anthu akhungu.
Verse 22 of John chapter 18 says, and when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, answerest thou the high priest? So they honor the high priest, than Christ, the real honor with her, to be praised.
Tikabwera mundima ya 22 chapter 18 chabukula Yohane vakuteva kuti koma mmene adangena izi mmodzi wa anyamata akuimirirako anapanda Yesu khofu ndikuti kodi uyankha mkulu wa nsembe chomwechi iwowo watu amakasamalira ndikulemekeza mkulu wa nsembe osati Yesu Khristu amene ndiye wamkulu wa nsembe weni weni ayi.
We see people always honor their positions, their names of their congregations, their famous city, and they always honor those things without knowing that they are bad to the rats.
Umutu ndi mmene timaoneranso anthu ambiri akudzikuza kumalemekeza udindo wawo, mipingo yawo, chito zawo, ndi kumalemekeza ufulu wawo kapena kulemekeza zina lawo, kusiya kulemekeza uthenga wabwino kapena kulemekeza Khristu, posaziwa kuti zimenezo ndisanza chabe zonunkha pamaso pa Mulungu.
Verse 23, Jesus answered him, if I have spoken evil, bear witness of the evil, but if well, why smitest thou me?
Ndipo mundimene 23 Yesu anayankha iye, ngati ndalankhula choyipa, chita umboni wa choyipacho, koma ngati bwino, undipandira njini.
These things were happening before Caiaphas and Annas.
Zinthu zonsezi zimakachitika pamaso pa Kayafa komanso Annas.
Annas the high priest, Caiaphas the advisor, were hearing and seeing all these things happening to Christ with their blindness, without knowing that the exact man worth it to be praised and worshipped is on their presence.
Anasi kukhala mkulu wa nsembe komanso Kayafa amene anali mlangizi wa mkulu awachilamulo mthawi imene iyi amakayang'anira zinthu zimene zikuchitika kapena zimachitikira zonsezi pamaso pawo posazindikira kunena kuti Yesu Khristu ndi amene anali oyenera kulemekeza oyenera kukwezedwa pamaso pawo.
Because when we read verse 24, it says, now Annas had sent him, that is Christ, bound unto Caiaphas, the high priest.
Chifuwa tikamaona ni mebre tefola kunena kuti komana si anatumiza iyo umangidwa kwa Kayafa mkulu wa nsembe.
When we look down, we see that even Caiaphas send it to Pilate to Herod, all these people were just handovering this Christ into the other one, thinking that he's above that. Because nobody can judge God. God is very sovereign.
Nchufayake ni kamayangana moza maatika za zone na kuti anfa wanali kupasira na pasira na milandu umine huu. Kayafa kumpeleka kwa pe kwa Pilato kumpeleka kwa Herodi. Chifuwa amaona ngatikuti mwina wake wina wake alijudi ndo alinimhamu veda kuweza kuweza milandu umine huu. Po sasa ndikira kunena kuti kulida ya mina kuweza kuweza Mulungu veza Mulungu ndi ula mulika wazi mzonsi ndiye mwinimhamu.
People fails to exactly judge Christ. It takes only Christ to humble himself and give the people authority and the permission to speak whatever evil they can, so that the scripture should be fulfilled.
Anthu analephera kumweruza Yesu Khristu, ndipo zinachitotengera Yesu Khristu mwini kudzichepesa ndi kupereka ufulu kapena ulamuliro kwanthu kunena kuti akhoza kumunyoza ndi kumuchitira chimene chilichonse kuti atengere kapena kuti akwanirise chilichonse chimene chinaneneredwera kuza iye kuti malemba akwaniritsidwe.
God is the lashes, judge and will never be judged by anybody in this world.
Ndiye Mulungu ndiye wankulu womaliza wawo weruza ndipo kulibenso munthu amene akhoza kumuweruza mdziko lapansi lino.
What we do is just thinking about whatever and hand over Christ to the authorities, because even the authorities would never judge Christ.
Malo mwake mangokhala mangopasirana pa umangokhala kupasirana pasirana kwa mulandu kupereka kulamuliro kupereka kulamuliro uku chipachene nakuti kulibe ulamuliro umene ukhoza kumuweruza Yesu Kristu.
He is very sovereign. He is God. He is the creator. He is worthy to be exalted. That's why his glory would never be shared with anybody.
Yeye ndiye olamulira, yeye ndiye wankulu, ndiye wamphamvu yonse, yeye ndiye olenga zonse, ndifala chake ulemerero wake sagawana ndi wina aliyense.
Verse 25 says, and Simon Peter stood, warmed himself, that is to find himself better from the cold. They said therefore unto him, art not thou also one of the his disciples? He denied and said, I am not.
Ndima 25 vatiko Simon Petulo anali kuimira kuota moto pamene anali kudzifundisa pamene popeza kunali kuzidzira pomwepo anati kwa iye suli iwenso wa akuphunzira ache kodi. Yeyu anakana anati sindine.
Mind you, these things were happening, all these persecutions, this cup that Christ was drinking from, it was a court time whereby a human person needs to warm himself while Christ never came to warmness.
Ndiyeno musayiwale wakonedwa kuti zinthu izi zonse zimakachitika ngati zokwaniriza chikho cha matsawuso chimene chinayikidwiratu ndi Ambuye kunena kuti Yesu Khristu abweretu. Ndipo munthawi imeneyi simunayeneranso kuti wina wake akhoza kuthandizana naye Ambuye Yesuyo, mchifukwa chake munthu anafunika kudzifundisa yekha kuotha moto kuti asamvemvepo pamene Ambuye Yesuyo alibe malo kuti kuotha moto kapena kudzifundisa.
A man had to warm himself. Christ had to bear the sins of all the people, so that one day a man should get recovery from his sickness of sinfulness.
Leno munthu anafunira kaiyeyo kuzipezera moto kuzitenthesa pamene Ambuye Yesu ali mchisauso choterezo kapena Ambuye Yesu akudusa mzina zizonse mikwimbiri maina iliyonse imene akadusemo kuti ampangire munthu ochimwayo machitiso auchimo wake.
Verse 26. One of the servants of the high priest, being his kiss man, you can see another kiss man, as we were in the book of Ruth, the kiss man redeemer, whose ear Peter cut off, said, did not I see thee in the garden with him?
Mmodzi wa akapolo ankulu wa ansembe ndiye mbale wache uja wa amene Petro anamdula khutu ananena, ine sindinakuona iwe kodi munda pamodzi ndiye, koma mbuku la chizungumo akuonetseramo kuti muli ombolera monga mmene tinaonera mbuku la Lute imene timayang'ananso za ombolera.
Here another, the servant of the high priest, asking Peter that he was one of the members, the disciples of Christ Jesus, of which Peter had to deny so that the scripture might be fulfilled.
Ndeto abati kuona so mmozi wa akapolo wa mfumu akukamfusa Petulo kunena kuti kodi siwe mmozi wa iwo kuti ndi ophunzira wake, komano apa kunayenera kuti tsopano zichitike kuti Petulo amkane Yesu Khristu.
Verse 27. Peter then denied again, and immediately the cock crew.
Nimaya 27 adiba menepo Petulo anakanaso. Ndipo pomwepo analira tambala.
The cock was to crew after Peter had to do Daniel Christ thrice.
Ndipo tambala anayenera kulira pambuyo kuonena kuti Petulo wakwanisa kumkana ye Kristu.
The crewing of the cock was to remind Peter the scriptures, the word of Christ that has been spoken through him.
Ndikulira kukwata mbala kunali kumukumbusa Petro mau ambu Yesu amene analangira kwa iye.
This is a mysterious gospel that those the Lord erected from eternity, those Christ died for, the cock would crow to them so that they should see their wretchedness, sinfulness before Christ and hear the voice of the Lord.
Ichitu ndi chinsinsi cha uthenga wabwino chomwe chikuonesedwa apapa. Kunena kuti kwa iwo onse amene Mulungu anawasankhira ali kuchokera pachiyambi dziko lilisanalengedwe ndipo kuti Khristu anawafera iwowo, tambala adzalira kukawakumbusa kuchimwa kwawo, kukawakumbusa kunyansa kwawo.
Bible says, God crows to remind Peter, and when Peter remember the gospel, remember the word of Christ, him cries.
Ndeno Bible ikulankhula zina kuti pamene tambala uyu analira pomkumbusa Petro, ndipo Petro atangokumbukira mawu amene Ambuye Yesu analankhula nthawi yomwe Petro analira.
When the clock was crowing, it was not crowing to remind all the people that were there, the councils, mind you, those officers of the Jews, the band, whatever, even the Pilate, the Herod, the Annas, the Caiaphas, but it was to crow so that it's to give remembrance to Peter only because Peter is an erected sinner.
Ndipo tambala kulira kwa tambala kumene kumene tambala kulira sikuti amakalipira wina aliyense ayi. Musayiwale kuti paja panali gulu la anthu ambiri amene anali pamenepo, gulu la asilikali ankhondo, akulu ansembe, aphunzitsi kapena kuti aphunzitsi achilamulo, alangizi achilamulo amene anali pamenepopo. Komano polira tambala isa amakalipira iwowo koma makamukumbusa Petro, kwa Petro oyo ndi munthu wochimwa wosankhidwa.
The use of the clock was to reveal the word that Christ spoke to Peter, of which Peter forgets before it came to an accomplishment.
Ndiyadu kulira kwa tambala, kumaka mkumbusa Petro, mau amene Ambuye Yesu ane ankulira tu kwa Petro yu. Kwa mene Petro yu analiata iwala, kwa mene mantawi inalita kwa na unakuli, chonene duwa secha kwa nilisidwa.
When God erected the sinners from eternity, Christ died for them. They just wait the exact time so that the word, the clock should crow to remind them and see their wretchedness and sinfulness and come back to their Savior.
Neno monga me Ambuye Mulungu ana sankhiratu anthu ochimwa kuchokera pachiyambi dziko lilisanalengedwe, kunena kuti anawa sankhiratu iwowo, ndipo anatuma mwana wake Yesu Kristu kudzawafera iwowo. Iwowo amakhala mdziko lapansi kuyembekezera nthawi imene tambala atalire kuwakumbusa, kuwazindikirisa kunena kuti iwowo Kristu monga mpulumusi wawo.
Christ to be heard by the ear. The clock will crow to remind only the erect, because the erect will hear the word of God.
Ndeno Yesu Kristu kuti munthu wosankhidwa afike pomva mawu a Yesu Kristu, zikudikira tambala kuti tambala akalira munthu akamve mawu a Mulungu. Chifukwa popanda kulira kwa tambala kulibe munthu amene akhoza kukumbukira ndi kuzindikira mawu a Mulungu.
Another amazing thing is that when the clock was crowing, many people were just thinking that it's the clock crowing as usual, without knowing that there is a revealed gospel in the crowing of the clock.
Ndeno ndo chinthu china muchione pamene tambala ujama kalira, kwa anthu onse amene kali pamene popo amakangoona ngati apa si nthawi imene tambala yamalirira, posazindikira kunena kuti kulira kwa tambala kuja pali chinsi sichokakumbulusa mawu amene analankhulidwatu kuti tambala kuyenera kulira.
So everybody was looking to the clock the same, but Peter was looking into the clock very different. This is how the gospel is reaching those that are his.
Ndeno muone, mene tambala ujama galira, anu hamena maga mufa tambala ujama, hamaga mga mga kata abasi ni mene tambala yo ama lirira, chifuwa prosa na mufa tambala yo. Kwa mamango ntenga kuti ni mene tambala ama lirira. Kwa mene kwa petu uloko kamfa kulira kwa tambala kuchako, unamchandiza kuzindikira unila kutoo tawi ya kwa tambala mene uwanga kulira kwa tambala kukwani nisipa kwa mama mulungu. Mene mwende mene umakarira so tenga wabu ino. Kulina kuti suzamveka kwa onse kumazamveka kwa hiyo kawa mene ndiyaki.
For example, myself as a farmer, during the time of cultivating, digging, we have the crop that crews. When it crews, it gives us confidence that this is high time to get out, have to cross ourselves and take the horse and go out, start the working of digging because it's high time. It gives us awareness.
Chifama chisanzo, inaendi ne mulimi, po chisanzo jambu ino, muna nipisa chile jimeneji. Kuti inaendi ne mulimi. Ndipo kala mulimi, tambala pamene akulira, iba kala runtayo yo kukumbusa yoe, kunena kutuko za kunyamuka, kupita ano kukabukira nchito kwa zotenga kumbakasu, kupita kumunda, ndio runtayo ya kwa na nina kutu nikabukira nchito. Pamene ina umumfa tambala imwe, azangu umumfa nga ditambala basi.
When the crop is crewing all the teachers, whatever the businessmen, continue sleeping, but myself, I put on my clothes and take my vessels, the hose, whatever, the pangas, let it start working because crewing of the crop to me is a message.
Ndino tambala ujiagaduwalira, kwa hino wakina mapanga mwina mabiznesi, ndizi nshito zina akwezo kala kuta kugona. Kumatu kwa hineyo tambala ya kalira, ndiki ziviso, yon duuza kuti kwa aja, ufunika ndizuke, ndi kufunika kuzuka, ndi kukaya tenga zipangizo zanga zo kilisa nshito kaya makasu, zikuwa nje mkwangwa, kumapita kukamfira nshito jifugwa, ndi kuzula kuti nshito ya tambala mene nkuti tusa hineyo.
What I'm trying to come up with is that there is a gospel in the crewing, there is a message in the crowing of the croc.
Choma ni kwesa to kufoto kwa zira baba kafana kubwela kujita na uziraka mkulena kuti muli utenga wabu ino, muli jipuzi, kwa kapena chisi ndikiliso, mkulira kwa tambala.
I'm not saying that you should be honoring the croc. No. Because it's not worth it to be honored. It's Christ alone, the crucified one, worth it to be honored.
Ndiko langu la izitu sindi kutando za zumbi na kuti ndia kuti mufunika muzimle mekeza kwa mbili tambala ai. Tambala ni nkuku jabe. Ndipo saa kwenye na kule mekezidwa. Ndi Yesu Kristu yeka amena kwenye na kule mekezidwa.
Because matches of people are worth their honoring things that never gets lie.
Ti ama Yesu kukweza mkule mekeza zifu zimene sisi kwa sabure.
For example, in the wilderness, God brought the vipers. When the brook vipers bites the people, a serpent was laid on the tree, on the pole, give cure, salvation, hearing to those that have been bitten by the brook vipers. But they changed it from seeing the snake, the serpent that was set there as the salvation of that time. They made it as the worship of the blown serpent, and it becomes idolatry because people are worthy of honoring things.
Chifama chisanzo, mchipululu mthawe ya Mose, mene yo, pamene ana mulungu, ana zusa njoka za moto, ana ikina njoka za moto, mchipululu, ana izala ya nari kumimidwa ni njoka zimenezu. Ndipo mulungu, ana muza Mose, kunela kuta apange njoka, yoshiko upanga, ndinkuwa, ndipikweza, kuti mene kare majidiso, kwa ndo wansa, kena talumidwa ni njoka zimenezu ozo, ndi wa ndo anajidisidwa. Ndi andu kuchokera pamene bobo ama yambano kukweza njoka ya mkua imene yeo ngati majiriso, ngati ndiye mwini mpavu. Po sasi ndikira kunena kuti majiriso, amena amale nta anu imene ndipo, ndi Kristu yeka kamena mulungu yeka amena kwenera kukwezedwa.
The coming of the serpent to bring a hearing after being bitten by the brook vipers was just a picture of Jesus being dead, sitting dead on the cross. People see him dead on the cross and he resurrected from the dead. That brings salvation to the sinner.
Ndipo mmalo mwake zimene zijezima akhalira ano kupembeza mafano. Chifukwa, chito kapena tanthauzo la njoka ya mkuwa imene inaikidwa inapangidwa mchipululu mujayi. Inalichabe chithunzi thunzi cha Ambuye wathu Yesu Khristu. amene ndi machiriso amoyo wochimwa umene uzayang'ane kwa Kristo amene yoyo amene walumidwa kwa Kristo yo kwa munthu amene walumidwa ni njoka kamena kuti munthu amene ndi wochimwa kuti akayang'ana kwa Kristo akupeza machiriso monga njoka ya mkuwa.
Last week I was saying that there is no shadow without the owner nearby.
Nthawi yakumbuyo kundi malankhula zonena kuti palibedu chithunzi kapena mthunzi umene umaonekera popanda mwini wake wa chithunzicho.
If there is a shadow of the tree, it means nearby there is a tree standing.
Kukhala kuti pakuoneka chithunzi cha mtengo ndiye kuti pafupi kwambiri pali mtengo mnu wake wa chithunziyo.
Same with the house, same with the shadow of a man, same with any shadow. If there is a shadow, there is the owner of that shadow standing nearby.
Mmenemo ndi mmene chimakhalira chithunzithunzi chithunzithunzi china chilichonse mukazachiona ndiye kuti pali mnu wake pafupi kwambiri pamenepo.
So all the pictures that were in the Bible, in the Old Testament, those Christ standing nearby, but resembled to the people, people never sees him.
Ndiyeno chimodzimodzi ndi zithunzi zonse zomwe zinaonesedwa mchipangano chakale. Pamene panali zithunzi zimene zijapanali ku Kristu mwini koma Kristu mwiniyo anazibisa yekha kuti anthu sanamzindikira iye.
The practice of Passover was the picture of Jesus Christ. The crossing of the lamb was the picture of Jesus Christ. The bread, the manna descended from the heaven was the picture of Jesus Christ. Everything was the picture of Jesus Christ. The high priest was the picture of Jesus Christ. Being the high priest.
Ndeno mukamaona mchipangano chakale zvambiri zvomwe zvikuonesedwa munali mpasaka munali mgonero mmene momo komanso ngakhale akulu ansembe zonse zijatu zinali chithunzithunzi cha Yesu Kristu.
They are just shadows standing nearby the honor that have standing there.
Zinangokhala chabe zithunzi zimene zimali ndi mnu wake pafupi ndi zithunzizo.
A shadow receives the strength from the owner of the shadow.
Monga mmene chimakhalira chithunzithunzi kuti chithunzithunzi chacho chimakhalapo chifukwa chonena kuti pali mnu wake wa chithunzicho.
The way how a shadow looks like, its strength is taken from the major one that standeth nearby.
Ndipo ngakhale maonekedwe achithunzithunzi cha chinthu chimaoneka mofanana kwambiri ndi mmene mnu wakeyo akuonekera.
So we are not here to worship idols, to have idolatry worship, but to worship Christ and him crucified without compromise.
Ndiyeno ife sitikufunika kukhala nkumapembeza chithunzi kapena kupembeza chofanizira chabe cha chimene ndi mthunzi wokha. Ayi chifukwa kumene kumkupembeza mafano koma kuti kupembeza kuona kwayenera kupembezedwa kupembeza Kristu yekha wopachikidwayo basi.
To conclude the message of today,
kuomba mkota wa uthenga wa tsiku la lero.
The shadow standeth lieth where there is the owner of the shadow.
Ngati patapezeka chithunzi chikuimirira kapena kuonekera pena pake ziwani kuti pamenepo pali pafupi kwambiri pali mnu wake wa chithunzicho.
Christ is the owner of the shadow.
Ndipo Khristu ndiye mwini wa chithunzicho.
Christ is the savior. He is the one pictured by everything that was in the Old Testament.
Khristu ndiye mpulumusi ndipo ndiyeyo amene zinthu zonse za chipangano chakale zinali kuonesera mofanizira za iye.
So to come back to our message of today, let the cock crow so that Peter should hear and remember the word, the saying of Jesus Christ.
Ndivobwera kutenga watsiku la lero regani tambalalire kuti Petro akumbukire mawonse ambuye Yesu.
Never a person likes or not, but the saying of Jesus Christ will be remembered when the cock crows. And it's not somebody that first the cock crows. To God himself that authorized the cock to crow.
Neno kaya wina afuna, kaya zaafuna, kuma utenga wabwino, udzamveka kukapo kata mbalada lila kwa wina wake, jimene ni chikumbuso. Ndipo izizi sizatengela kwa mtu we, kunena kuta achite kufusana mbala we, kuta alile ai. Kwa mulungu mwini wake, ndia mena za mpange tambala kulila, kuti mtu ya kumbuke.
Christ will speak the gospel to his own people, will reveal the gospel to his own people, and those that are his will hear him speaking. But he left us to ourselves. We'll never hear him, and we'll never worship him, we'll never honor him, we'll never exalt him.
Kristu azala nkula kapena kufungulusa mawu ake kwa iwo kawo amene ali ake ndipo iwo amene ali akewo azamumva iye koma kwa iwo onse amene Mulungu anawasiya iwo woti sazamumva iye sazamzindikira iye ayi.
May God help us see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Ambuye Mulungu atithandize kuona kukongola kwa Ambuye wathu Yesu Kristu.
The crowing of the cock was the remembrance of the sayings of Jesus Christ.
Neno kulira kwa tambala andi chikumbuso cha mawu amene Ambuye Yesu anayankhulirapo.
The gospel that has already set forth to be heard by the elect will be heard when the Lord came to us, when the cock will crow. It means both us and draws us to himself. Then we'll hear him speaking, we'll hear him being revealed and we'll start worshiping and exalting.
Utenga wamene una ikibira tu, kunena kuti aiwa amene ndo kulubirira akaumve ndi kukondwera nawo. Azaumva kamena kuti tizaumva pokhapo kapa mene tambala walira. Ndipo pamene tambala walira Mulungu mwini wake adzatisegulira mapi ya kumumva iye ndi kuzindikira mawu ache. Koma popanda kutero kulibe munthu akhoza kumumva ndi kumuzindikira iye.
Again here shows that one to hear the Lord it only when it pleased God to come by our way and will see and meet with him.
Ndiponso apa chikuoneserapo kunena kuti kwa munthu kuti afike pomzindikira Ambuye zikuchita kutengera Mulungu Atate amene akhoza kubwera kutsika ndi kumpeza munthuyo ndi kumsegulira maso onena kuti aone sopano.
If he will not come to our way, we'll never meet him, we'll never worship him.
Ngati Mulungu mwini sangatsike mkubwera mnjira yathu, ifetu singathe kuyenda kukakumana naye ndi kukamupembeza kumulemekeza ayi.